Hey yo, Walo Abaya Ministries, Confessions, kwa hii flow slow, hip hop blow, Walo Abaya, mizani boss ndio na break joe, you better know, Lego, hivi ndio si ufanya raya. Jia, tamaka nipokonya nilie mdhamini, kanza kumshuku alipoanza kuishia dunda solo, na kupata calls za polo. Kavalia jeans kwa heels, mkobani kabeba mini, baadaye magari kwa geti yangu za panga laini. Utadhani mizani nafanya kampeni, nilidhani wanaume katumia majini, kumbe mwanamke ni kiguu na njia, hela ndo kamvuta. Kila atakaye kashika ule easy go, after kusema ni membo juu sina do, si aligo alisema kunipenda ni uso, ati ni easy kunitenda juu sina cheda. Nilimuita lazizi juu nilidhani mapenzi yetu ina mizizi. Nilikuwa najishuku sana, kila time simu nikipiga kwa busy, niketaka kumcheki anasema na feel dizzy. Nilikuwa blinded na infatuation, nikadhani ni love, nikona ni yeye doing the whole nation. Nikamtolea mapenzi yote, sikujaji hata ina a small portion. Kwa hili beat ya mind, heartbreak ndio motion, na lay down points in slow motion, choosing my words with caution. Confessions after a brief session, God is a conscious operation. Mizani boss, roa pane ya chuma, ukiumizana mwenyewe tajiuma. Mwanaume pia tusiongozwe na ku, si unajua, si mangirima, gangsta love kwa mtima, kichwa cha uma, bibi yake kaitisha bima, na anadai amechoka kula sima, ati yeye sio kima, so deni anataka kula nyama, ndugu mbona sishike tama, starehe gharama, wapenzi walalama, usipochunga tutazama, guess dunia tahama, mambo kangaja, huenda ya kaja, nishasamehe, hakuna lawama, niko salama, nina muri ya njama, tafakari ya mababu, dunia kuna maajabu, ukiwa na maswali tafuta majibu, usiwe wa kujisifu, mali huchomeka ikakuwa njivu, mheshimu maulana kikamilifu, usimuone mwenzako wivu, maisha duara, shetani yako duniani ziara, utaacho ukilala, mwenye macho ambita sama, ukirushwa baharini utazama, mtoto hugaaga kabla ya kusimama, aliyetaka cha ugunguni si alinama, magaidi wa hofu ukawaonea wakofu, wametandaza hofu, gunshot kwa toy shop, concubine wa bomb kajinyonga kwa rope, after kufunga hadi wakachoka, mahita walimeza soap, after kushuta na kuhara, wakaadmit mini mdo, haha, jia. Doma na hawezi cope, wako ndo my scope, kimbiki mini chop, na aim for the top, na ito mizani, jia, hivi ndio si ufanya, my fans, nyini wendani, na wapenda sana, mahater, lazima ndenga kuatesa sana, ya, wale wabaya kwenye mic, tunarudi kwa studio na ubaya, jia,